Umuchukwo gerona
in John chapter 11, 40 to 45. Oh Lord, give me power to pray.
Give me power to pray. Give me power to pray. Give me power to pray. Give me power to pray. Jesus, give me power to pray.
Give
me power to pray.
Anointing power, Baba,
we need your power.
Release your power.
I need your power, Lord.
I need a also to find some Baba in my ministry. Oh, Baba, Baba,
I need your power.
Oh, release your power.
Who trespass against us? Oh, that's the prayer he taught us, showing that we cannot do anything without prayer. Give me power, give me power, give me power. Oh, I want to pray. I want to be strong in prayers. I want to be strong in prayers. I want to be strong in prayer. Give me power. There is power from above.
Give me power.
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 Give me power to pray.
Oh, Oyo Kikuwa in Genesis 1 verse 7.
Ese mundo pa' fano me como a pono ya. Ese mundo pa' fano me como a pono ya. wẹ̀rí ẹ̀yìnlẹ̀ tó yà ó kórì mi rà tata. Àwọn ọmọ Yorùbá máa kọ́ rọrùn níyà. Onye gara ní jí pọ̀rọ̀ mú ya látà. Ọ̀pọ̀ ya ti wà ló sí mi rúwé mú ya gà. Onye nyere Moses ike, ọ̀pọ̀ ya nyere Elijah ike. Chukwu jiri ọkụ eri aja. Onye nọ n'ọkụ ma nọkere gị ya. Onye yiri eze fere ekwu. Onye mere ike ọnwụ. Ọkwa gị bụ Alpha na Omega. Efe mụ bụ papa na omego mụ atọ na ya.
Na-adọlite mmiri ibe kutere ya 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 mmiri ọ jụrụ ajụ ọ si na unu na ha na-enweghị mmekọ ọbụla ma ị gwara ya nwaanyị ooo na-ekosiri dịrị gị ịlụọla dị nke mbụ lọnka abụọ lọnka atọ lọnka ise nke gị na ya n'ụwa abụghị dịgo nwaanyị wee tie egbo. Jesus gara ya, mụ onwe m bụ isi ike ndụ. Onye ọbụla nwụrụ n'isi mmiri nke ndụ a, mmiri agaghị akpọ ya kụ. Anyị mmiri ya dị atata, Jesus bụ mmiri na-enye ndụ. Ori mmiri atata, ya bụ agụ chi. Ike meriri ọnwụ.
Onye nọ n'ọrịa nara ya, onye na-achọ nwa nara ya, onye na-achọ ego nara ya, onye nọ na mkpa nara ya. Ọbọbara na tabo, ọbọbara na-eme ya ọma. Nwachukwu nara, nara n'ọbara. Ọbara mere n'ihe mbụta. Lelu ndị nọ na mkpa, nara n'ọbara. Ọbara ga-emepere guzo. Wee na si dabụ ọra, wee paso bayi.
Akwa mgbochi ụlọ nsọ wee dọka. Ọbara tụsara n'ala, ndị mmụọ ọjọọ niile were na mbọmbọ sọ. Ọbara tụsara n'ala, ajọ mmụọ na ajọ mmadụ wee wara ọsọ. Ọbara ọma, ọbara nwa atụrụ. Ọbara ọma, ọbara Jizọs onye ezi omume. Ezi omume ka eji mara ya.
Onye nwụrụ anwụ, onwe nyụrụ nke ọbara gị. Obama. I'm the no one of Obama to go for Rogie. Oh, I follow my dear. Oh, Kunki Bara to Kuka Yaribi Funando.
Here we're meeting in a Monday, I'm going to keep it with a chance.